Ase vimana mi mi mandava vimana mi oh
ah. Record
chilo na mapishi mengi baby
vimba vimba baby
najua we know pain baby
vimba vimba baby
kinyona niko nawe
vimba vimba baby
awa pain kunyona niko nawe
vimba
Waliniumiza nikakosara Nikasema mikupenda tena sitamani Baby unauna nipara Milele ndumu nawe mimi maishani Wendo dawa Minikiwa mgonjo kinipata pona Mashala Kima soma soma liwango shamu Usinate loli Baby usinate Wendo magi Sipo kunyo tapoga Chela una mapishi mingi baby
Bimba
Najua we know pain baby
Bimba bimba baby
Kinyona niko nawe
Bimba bimba baby
Awa pain kunyona niko nawe
Bimba bimba baby
Uchungu kama shubiri shubiri Nika subiri kwa imani yangu Nika tungano nadhiri nasiri Alonifanyia moyoni mwangu Siku kusee mikuwa nawe Kama tunu penzi lako
Nimitunu kio
Naisi kama naota Siamini kama niko nawe Umeninyosha Achara mimi nile nawe Usinate loli Baby usinate Wendo magi Nisipo kunyo takoga Chela una mapishi mengi baby
Bimba bimba baby
Najua wenga wapendi baby
Bimba
Kinyona niko nawe
Bimba bimba baby
Awa pain kunyona niko nawe
Bimba bimba baby
Bibi ye ye ye
Bibi nudu lo
Miss yo nindindi Semi mario kula kula lo Nazisaka shilingi Miss yo bisho kula kula lo Samo kweli
Bimba bimba baby
Juku wabu nirema
Bimba
Kuna amri the business Timu mta kwa mta Asante sana mazu, asante sana
Record, record.